dugsiga xifdinta quraanka kariimka iyo tarbiyada islaamka ee sacad bin abi waqaas oo kiyala magaalada baydhabo gaaraan xafada horseedii waliba walka bardaas ee awlaashal gidisan walina dhawaan la ku wargeliyey maamulka in dhulka uu saabixka iyo qofkii la hayay milkiyadiisa iyona caqabad keeta haddii qofka la gadata maadaama yoon aboodna inuu gadana samafale maxamed salaad oo la teegay macalinka dugsiga xifdinta quraanka kariimka iyo tarbiyada islaamka sacad bin abi waqaas iyo bulshada muslimka ee ka baaqay sidii lanka gada lahaayey dhulka uso dugsiga deginya balse qof sheeh uso sheegi inuu sabaxka iyo si lambadbaadiya walbarashada ulaadasay meelas walka baradaayta
maanta waxaynu joognaa madrasatu sa'ad bin abi waqaas litahfidh alquraan alkarim wa tarbiyat alislamiyya fi madinati baydowa somal ayaan joognaa alhamdulillah ilaah baan ugu mahadinaynaa madrasadii ayaan imaanay alhamdulillah ilaah ayaa mahadda u dhan iska leh thumma walaalaha ahlu khayrka ah baan rabnaa inaan fariin aan ugu dirno halkan ama social media ha qaybahiisa kala duwan in ay madrasadii dhul baa loo helay oo waqaf ah yaa ilaahay dartiis wax ugu darsan karo khayrkaasi wanaagaas ka qayb qaadan karo insha allahu tacaala madrasada sidaad u jeediin dhul magaalada ku yaalo ayaa loo helay madarse dhinaceeda ku dhowna ma jirto madarsadan keliya ku taalo marka insha allahu tacaala si madarsadii aysan ka bixin dhulkii dad kale aysan ula wareegin ayaa rabnaa insha allah inay walaalaha muxsiniinta ah soomaaliyeed khayrkaas ay ka faa'iidaystaan hal dollar ballaha ka dhige wax ku darsada insha allahu tacaala
macalinka dugsiga xifdinta qur-aanka kariimka macalinka dugsiga xifdinta qur-aanka kariimka sacad bin abi waqaas oo usna meelasay ku hadalaya waliba usa shacabka soomaaliyeed gaar ahaan aan koonfur galbeed soomaaliya ku nool magaalada tambaydhaba ku codsaday intii dhulkaasi langada
sasamafalaga sheegayo mayba hawnageeka madrasatu sacad bin abi waqaas litaxfiid alqur-aan alkariim oo macalin sheegna ah insha allah ho mayba sin sheegna fadaana intii oo baaha dhulka ee madrasadana wajahday madrasadana si la sheegay magaalada teeq taala madrasa oo madaasaqa dhowna ma leh markuun dhulka maadaama ganaawna neeri mayba iska deenyay himinaha intii oo muslimiinta hanban dhigna dadka muslimiinta ee muxsiniinta mayba ku codsadaana insha allahu tacaala haddii intii oo na garab surmaan insha allahu tacaala watacaawanuu cala albiri waltaqwa tan ilaahay bil subxaana watacaala leeyuhu in iska kaalmayo wanaaga tan kalena maybawa khayrka rasuulka mayba hadiidka rasuulka mayba haayeen khayrka langada tusi mayba lamid ee mayba lamid ee walusi samey oo kale lamiday hadiidka saasahay markuu insha allahu tacaala mayba ku codsadaana dadka muslimiinta ee meel kasii rogaan intii minaha mana intii oo ni garab surmaan yaa ku codsadaana insha allahu tacaala
maamulka dugsiga xifdinta qur-aanka kariimka iyo tarbiyada islaamka sacad bin abi waqaas iyo waliba uusa walwal ku qabe haddii dhulkan qofka la gado waana la ka wargeli intii oo ku guuraan inyo shal daba qorana ardayda dowalku bardaasa iskuulka seeya